shaking it, touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaikamia tu most bana. I'm Kenyan, so you know I'm a marathon runner.
It's Sai the DJ, huh. Baby.
Unaishiaje vibei? Nika kesho iko promise na kuna rasi tesi. Napenda album ya Chronix. Nyuma yangu na jeshi. Nomba niende mbali. Wanakungoje udedi. Waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Wife akitai shopping twende overseas. Meka mna gari kubwa let me show my kids. Nazieka juu ya meza wone emblem jadinya. She's skin dio stima wacha kenje nani. Tuko high kama shule. Najua hapo likosha hapa tu ni fry kabla ukule. Kila dogiko na siku yake. Napaka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka amka na asante. Fry ele uko nae wacha kuji compare. Ule na mingi ndo anaongeze watu yake. Kumtu alisemanga eti mini don't care.
Keep talking, keep talking.
Zimenishika yo, mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha, juni kimbicho. Washaki, nyo kende chain, nikivuta kinge. Adiko pray, nikitami uki. Saya rei, nikiki. Adiko vei, nati washaki. Nyo kende chain, nikivuta kinge. Adiko pray, nikitami uki. Saya rei, nikiki. Hadiko vein kunifanya mara mingi niko hoa. Kwa kifua, miukivuta. Na mamore wangu wote swana penda kuzi. Kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki. Tukilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedisa kuinadi zina fatu ziende. Ziki kam, tuzivute. Zote zote ka, zote zote ka. Chaki, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Koho koho ayon dalili ya kunyongo. Pitisha mori utaitisha ni kubo sana. Ivisha macho square red, macho nyanya na. Sisema kweli ukiulizo unasema pana. Ti, niki, mevuto unasema pana. Maybe pengine kweni mori mnajuana si. Kuna watu wakajua mneza kosana. Mekubalika weki, bado mchana. Kikush kipas, kwanza kita mkarasa. Komezo ya jomu, utasikia ni koko France. Unajoko smartin, umedunga maklaks. Uneza vapans, roka mbiyo ruka panza. Ti, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo.
It's Sai the DJ baby.
Zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo.
Deep, you got the keys to my jeep. This is pika sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blazy, blazy. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Deep, deep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita, tona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skis,
mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu utajua.
Yo, calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Wanarudi bila tupikendila. Hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban, ban, Ibra City shash. Chain, chain. Mali end around, kitu safi toka south. Rasta man, water guan, D. Na wadigida, waroro wakitikita.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau juu utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua.
Nike zima washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari.
Shika jaba shika mtoto dini bablas. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza shike unanga yani double dance. Mami ndo kusika unanda kuna kutu bond. Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng. Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng.
New position, new position, new position. Yala new position, new position, new position, new position. Yala new position. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda cheza na nare.
Rada rada ni gani tuingie ndani. Juu misibane minajua uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famane wale wa janja. Kushoto kulia wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
Shukri wagri shukri wadi. Den 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 den. Nasema shukri wagri shukri wadi. Den den den. Yo Katika Dondosa. Natigyal Rombosa. Rombosa. Kila mtu rombosa. Hey,
kwa mkwa. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Yala new position. New position. Yala new position. New position. Yala new position. New position.
Side the DJ baby.
Don't go, I'm kujain. That is all my number, I'm vutain. Kama ni nyama amuwekai. Unafanya ni nabaki amzibai.
Ase tonight we ya dunda.
Undai.
Ase magial we ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we ya dundai.
Today.
Undai.
Ase tonight we ya dunda.
Undai.
Ase magial we ya dunda.
Undai.
Ase tonight.
Tonight we ya dundai.
Oh yeah.
Inside the DJ baby.
Tonight
we are doing that.
Tonight we are doing that.
Tonight
we are doing that.
Sato Magida, nimeingia club hivi na kuna dema na kabiz kwa phone kana ita cup easy kwani mama what's up bana nikamshona itwa king kaka na kuna vile umeni bamba wait a letter na ulete bill hapa akadai kwani you think I don't do you you can take my friend unyima do hizo ni rumors ma wachia gazeti we kwani kunywa in carpet tonight I'm beba in new khaki bed this la lazima lizain me bana dunda eh
I say tonight we are dunda
dunda eh
I say my girl we are dunda
dunda eh
I say tonight
tonight we are dunda eh
today
dunda eh
I say tonight we are dunda
dunda eh
I say my girl we are dunda
dunda eh
I say tonight
night we are dunda eh
oh yeah
Kunwa and enjoy the night. Shika chicken wing, baby, pick a bite. Leo si my whiskey, na pick a beer light. Na vile kuna go, everything is alright. Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bigi bam bam zinifiti. Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bigi bam bam zinifiti.
Today I say tonight we are dunda.
Today
I say my girl we are dunda.
Today
I say tonight,
tonight we are dunda.
Today
I say tonight we are dunda.
Boy child daki unaumia. Boy child daki unalia. Zile vitu boy child we kupitia ni mingi lakini don't stress we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori mangori kushoto na kulia. Don't worry brother apana chilia. Junajua mwanaume ni kungangana. Ata huyo manzi mrembo mwombe namba. Hajalishi vile surako inakaanga. Mwanaume kakede mwenye unatakanga, yeah.
They want $1 million.
Yes.
They want $1 million.
Bad Bini Hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
Bad Bini Hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
Bad Bini Hustler.
They want $1 million.
Boy Jam.
They want $1 million.
Boy Jam.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho. Yeah, can you miss a roho? Boy child, yeah, yeah. Hakuna yule demaneza katumiza roho. Yeah, can you miss a roho?
Boy child, oh boy child,
boy child,
oh boy child, boy child, oh boy child, boy child, boy child,
ha,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child, boy child, boy child.
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na maslay queen hi-fi jo. Kujitisha uko na ukedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na ata hauna do. Boy child, cha muhimu ni kungangana. Junataka kushi life iti sana. But life yako imeja tu malana. Kila kitu nafanyanga ina maswara. Joki njeri sheri kesho uko na Sara. Nasikiadi umekunja mama Sara. Unajenga do lakini unenda Sara. Ukidunga kiatu kali ni masara.
They want $1 million.
Yes.
They want $1 million.
Bad Bini Hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
Bad Bini Hustler.
They want $1 million.
They want
$1 million.
Bad Bini Hustler.
They want $1 million. Side, side, DJ.
Nasema, basi mianza vinomana. Wakileta bifi na baki wametapaka. Hataka wanatupa buti na mangolova.
Min kona kabune
toka mbiyo kama chokora.
Wanasa piti kibans vile na nibamba ma.
Niko na mitungi na maganji na maganja ma. Pandama yotu andama nishe mpaka kwenye ba. Tuko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Onasa fast ni six zoishi agakak. Kilizo mapain mara moja kama better pan. Better than that one better than ready sani. Lopa kwenye beat na nitamu kama kandima. Damu kama kandiba.
ni tamu kama kandila. Ni mtamu kama kandila. Taka kuilamba na ninyonye kama kandila. Tamu kama kandila. Ni tamu kama kandila. Ni mtamu kama kandila. Taka kuilamba na ninyonye kama kandila. Baby uko lirikali fit kama iyo skirt umevaa. Alimia kama mpis kwanza kama biti kapuka. Itiko kwa DNA tabidi umebanjuka. Ha ha itabidi umebanjuka.
When the deal 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 baby girl no real deal. No ma anane no tamu kila time mina spill. Ipata na kwa clubs unajonda lipa bill. Basi nda ukae na mejuna jami na kufill.
Siyazi tukansol kama madi ya makora. Banije penda kwa kwa life yangu vimeja. Nibaki nawe mpaka tushike bakora. Suna jami na we my baby si wani denja. Tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Ni tamu kama kandiba. Neza kuilamba na ninyonye kama kandiba.
Drinks na Miami. Drinks na Miami. Drinks na Miami.
Now hear this.
Kuna kiroro, weka mutu. Zene furahi de, kukoni roro na, weka mutu. Wanna drinks na madem. Ama tunaslide tu kwa maliem. Tukitafta marish kwa magem. Yunda tuna dana wewe uko game de. Niko game inde. Inapega poster inde. Misi kama ethics ita change position. But bado na kubeng. Yeah, niko na drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu. Si niko na drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu tu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem we kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem we kamu tu.
Sini furahide na kuna die game. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mumafisi wako chrome. Mbogi ligi mbonyoso. Nikaju jaju vile kakothika. Piga deki na bado kana pika. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend. Boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makale kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide. Leo ni na mide.
Drinks na mayengs. Drinks na mayengs. We kamu. Sini kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs. We kamu tu.
Niki mdigi fiti na cheki jua mebeba. Niko macho kwa keni kwa mahanda skatepa. Japanisha kuni iba kimbebi ya mesepa. Ni madiva tunakawe dimanga pereka. Una kushea jofisi ya kikamu orea. Jo player ala amani gari sorea. On air balance na ureverse orea. Lolas makatame orea orea.
Hakuna play kibura na kata maji mbaka chea. Hapa msupa jwa kuna spama niku ben. Na mawaita bura misleki sana joki ze. Wape wape wape. Basi mbebe nipe sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama. Nipe sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama.
Cheki ni kwa maji zimeshika juwadi. Tunda ni kudunda tunatunda mbakadi. Chika manzi fiti ya kikubali zona blida. Kama ni kumdigi juu ya meza. Cheki na kamsupa kama ngwati na kata. Dili ni kuseli ata mambanga kwa nganya. Supa ako dando na kichocho anapanda. Na si mama na rombosa kiuno haga kwa mada.
Hakuna play kibura na kata maji mbaka che. Hapa msupa jwa kuna spama ni kuben. Na mawaita bura misleki sana joki ze. Hape, hape, hape. Basi mbebe nipe sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama. Nipe sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama. Sabo kirama.
Akufarju. Akufarju. Akufarju.
kila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu hapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Nime come kwenye base na kabla new moon. Dancehall, dancehall, netwa kufaju. Nime come kwenye base na kabla new moon. Dancehall, dancehall, netwa kufaju. Bend your knee, bend your shoulder. Legs are teased, now in your order. I do the right, I do the left, I do the right. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Pake best na my boys tumechill. Tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam na now. Tunakuanga girimba aluta. Na mawetete wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wakubezwa na zoza aluta.
Ati fomzi ukam ni aluta. Ati rieng za ponyoto ni mafuta. Shikisha njitundo indi zenge ushupa. Uliza guashi wa beba na mashuka. Leto store ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangyosu wako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras juwi ni kue kipedi. Kauna usoro juwi ni kueke bendi. Bash iko fine juwi ifike weekendi. Awa supo wote na wapiga paki. Sina ndai nilipoteza nga kaki. Ngeus ako jabana na dice juwi friends kiss.
Pate best na my boys tumechill. Tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam naona. Tunakuanga girimba aluta. Na mawetete wetete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezwa na zoza aluta. Aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimeshika aluta.
Oya washa tu kibanzi lipuke kasadam. Tuchonyanya tuna gang tunakaka Taliban. Mwite kani fan pewe cake tuna jag. Rombo sewe na madam asifuate Babylon. Switch position kaniendesha kanisan. Kesho ntaenda kanisan. Father give me permission. Call polisan tajipata Aga Khan. Nina damwe liva kan kunitako liharam. Shoot to the sun. Si lazimo kwe na gun. Fanya sele uko young. Chorea story za makwang. Stick to the plan. Niko loyal tu kwa fam. Kani fomia dona kan.
Yes, Kadunda, 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 Kadunda. Yes, Kadunda, 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 Kadunda.
Pate best na my boys tumechill. Tunakata mizinga aluta. Na my name wakikam naona. Tunakuanga girimba aluta. Na my wetete wetete boss kusabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wakubezwa na goza aluta.
Chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Twende juu kwa juu, juu kwa juu, juu kwa juu, juu kwa juu. Twende chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini.
Side DJ baby.
Twende juu. Ukitoka shikili ya chini. Wena meka temanini ama ruba ini. Kata kiyuno kamu na mashini. Nisisi tena meja na matrizi. Combination utachizi. Weka manzi for money peleke misi. Ule dema kona micro mini. Anakubamba piga Kiswahili. Kama umekwama fanya hivi. Nyongwa, 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 nyongwa. Nyongwa, nyongwa,
nyongwa. I said who got the biggest appetite for Kenya ladies?
It's busy, who am I to trap?
It's your boy Mad Trizzy. I'm a super crazy guy, do kutoka na hii.
Okay.
I said the eye, the jummy jummy. Jummy jummy, I see the eye, the jummy jummy, jummy jummy. Jina ni matizi, aka mwenda mtizi. Shama we ni manzi, unakatika hivi. Juu kwa simiti, ingine juu ya kiti. Unazungusha tu, ukienda chini. Unaniangalia, na kurushia mbili. Na kuguza haga, unasikia dhiti. Wacha haraka, vuta chini mini. Tukifika home, takupiga mi.
nitakupiga mi. Anza kwa kitanda tumalizie kwa ki. Nitakupiga mi. Nitakupiga mi. Anza kwa kitanda tumalizie kwa ki. Manza hiyo ni fiti.
Tene kwa tene. Tene
kwa tene. Tene kwa tene. Ndiyo mchezo wa kisasa. Juu kwa juu. Juu kwa juu. Juu kwa juu. Ndiyo mchezo wa kisasa.
Tene kwa tene. Tene kwa tene.
Tene kwa tene.
Lion Paul.
Suni meja.
Nice.
Mad tracks.
Nice. The cats on.
Check it. Mifuko zimejaa joni kuti nice. Kaswaga nimedunga joni na ni nice. Vile track inagonga joni kuti nice. Kukuti nice. Kukuti nice. Mkulima ni jembelo ni kuti nice. Uledema kona cheke joana ni nice. Ufuskia magengelo ni kuti nice. Kukuti nice. Kukuti nice. Nimeenda dunda na mabeste. Meditation nilikuwa na chomatire. Kidogo niko na manza meiva. Nikashindwa ni ati ametulia. Tunajua mwanamke ni tabia. Kani sura jambuzi alipatiwa. Mimi huyo nikenda kumkatia. Excuse me shore many nice. Soto wa Hadija na kwambia amekulike. Akanipa namba akipiga smile. Nikamwambia nimetoka ghetto. Akasema usimine. Akani nice. Hey. Mifuko zimejaa joni kuti nice. Kaswaga nimedunga joina ni nice. Vile track inagonga joni kuti nice.
Kuti nice.
Kuti nice. Mkulima ni jembelo ni kuti nice. Ulede makona cheke joana ni nice. Ukisikia magengelo ni kuti nice. Kuti nice. Kuti nice.
Catch a groove one time, feel the vibe one time, calculate one time, two time.
Nele iku sawa ni mecheck. Na leo na die moja ya power that I will never forget. Drop me your pen in a location. Stack your stories ya simu. Stack in my conversation. Utani pata kwenye gate. Kama ni appointment. You know that I won't be late. No. This story najua well na relate. So katambe mkumbili sote to participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business.
Take a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Maisha ni mojo, acha nipambisho, nasema uko saa, acha nihakikishe. Young wala msi, kijana na bidi, usijinyime cha ufozi, jijiezi. Leo ni leo, siachilie, jipigie kifua, jiaminie. Chukua selfie mtu wangu, we tesa, kwanzia ngolia juu, inaweza.
You won't touch your waist. My type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you mine, act like we live in a fast life.
Tunenda bomb, titim titi all along. Nime notice your form, me go fiti to me bond. Sa tunengia zone, utushike isha go down. For DM, la perform, no umemi. Take
a selfie.
Mimi na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Mimi na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Like mango.
Ni sawa na una vision. Macho zimefokasi allowance una sit on. Suna junga nupazia siya dinko na mission. Hapa ingine ni nao na siya pando na belong. Umeni like for long. Style fresh, sexy, smelling my cologne. Usha chukua self, you go ready now, it's on. You know you the one I've been looking for.
Are you the one
for?
I've been looking for. Baka maliku close, niku studying more and more. Ooh, yeah.
The DJ
I know that nakutaka tanga zile ma feelings akizani zani panda pandande. Chukua selfie tutese sasa. Anai boy on your case saki undercover. Ni noma no.
Avila umechesa move your bumper to me. Leta ni seti kitu kwa ni boss iko nini. Kaende juju chini chini we na mi. I make this decision. Boom, change position.
Malafu big as selfie.
Mimi na malava.
Selfie.
Number one lava.
Selfie.
Mimi na malava.
Selfie. Bigger goji, I'm a double bass. Get on as a cheesy, keep a lucky at it. Shiggy, shiggy, there. Out of 10, cool at 10. When you're chicken, now I'm a Josephia counter. Ah, ah, from Jasmine, you want customer. Man, I'm for them super come across a bigger. Nanky to power and to a shaggy pie. And your man, a girl is too bombastic. Shai Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Shai Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Shai Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba. Lolo, Lamba, Lolo, Shai Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo.
Piga goti bana domo basi Doe lolo neza chizu pige nduru wa dikile. Shika toto fiti nama ki inama mina bend. Kibaki tana sani minas mama diki de. Diki diki de, out of 10 kuna 10. Penda venye unakaza nika unangoja bet. Mambo ya selfie jo apana katenje kabambe. Kudi waki anza dance katenje katembe.
Nalof kanyagi base bana jushan maliza. Mazima mzingo umeze joe kwa giza. Nipe nari chimni zaidi ya Wiz Khalifa. Cheni ya mpumbili staki wa geni kabisa. Hapa mchasi ndio van kastima. Pana fwata mtupa kamekosa piga. Nanki tupa wantu wa shajipa. Yani ya mana galis kiubo mbastika. Shai Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo. Shai Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo. Shai Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Shai Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo, Lamba, Lolo. Hapo nyuma na sidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Nando atapo machapo mbake towe toto. Pigo finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na
napiga koto.
San big warana kupaka na joto.
Banana, mina ayo bas tunapakana. Hapo nyuma na sidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana.
Inside the DJ baby.
Sandana, kanyembena inabidia weke lawama. Toka teke cheke mbanga basi ulala. Toto yako yeke fichi na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nareka mnashada ya tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani?
Banana, mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana.
Yeah. So mashy.
Yeah. Let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it and mad me. Hey, tip for me, back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey. Anything me say you do it gladly.
New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. Chako venye uwi cheza nga. New die, new die. New penda na penda. Figa fire ni dangerous. New die, new die. New penda na penda. Fanya na feel that my future. And new die, new die.
Inside the DJ baby. Inside the DJ baby.
Kwanza venye umejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai, miudai, miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Ingi na niagoro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo go chongo. Na mimboko mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa vajwa na dundosa. Pale downtown na na dundosa. Pale down, pale down, kudundosa.
Penyo wejibeba nga miudai, miudai. Miupenda na penda.
chako venye uicheza ngami udai mi udai mi upenda na benda figure fire yani dangerous mi udai mi udai mi upenda na benda fanya na feel kama veteran mi udai mi udai mi upenda na benda mi upenda na benda mi upenda na benda mi upenda na benda mi upenda na benda
Niko kidali yo shamba na tunamboga Lejo jaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayangu na riang nazi Tuna kama tengo kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka takula nyoka Wakichaka kitanda riko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
mboma Venye uitibeba nga miudai miudai miupenda na benda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na benda Figure fire yani dangerous miudai miudai New day, new penda, na penda fanya na feel kama veteran.
Wambulu, luku, washa kindukulu Kam kikijani ni kupige makipopo Pale Instagram, kachachisha na kimboto Venyo na watesa mina penda Mangoko, mangoto, malokol Siko pamosho, horosho Madiva zime bundi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono juu ya kote Guru, kukuka, baba kila
Inside the DJ baby Inside the DJ baby
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
Ringi na nyagoro alafu kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za kondo go chongo Na mimboko mbaka usoko Tema kiwa kampwa na stone proper Alafu kiwa vajwa na dondosa Pale downtown na nadondosa pale down kudondosa
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figure fire yani dangerous miudai Miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran Miudai miudai miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda
Niko kidali yo shamba na tunamboga Lejo jaza kwa chupa ya Johnny Walker Ninataki ya mayangu na riang nazi Tuna kama tengo kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka takula nyoka Wakichaka kitanda riko na sofa Chapa chapa kichapa na chia mboma
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figure fire yani dangerous miudai Miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran Miudai miudai miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda
Wambulu, luku, washa kindukulu Kam kikijani ni kupige makipopo Pale Instagram, kachachisha na kimboto Venyo na watesa mina penda Mangoko, mangoto, malokol Siko kwa mbosho, orosho Madiva zime bundi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono juu ya kote Vurugu, kukaba kwa kila
mauru Kwanza venye umejibeba nga miudai, miudai Miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai, miudai Miupenda na penda Figure fire yani dangerous Miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran Miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
Kisho ya muke na mababulas Nikunwe supu nesike vandulas Angini isha Kenari big repeat Taka nilewe wente ambulance Kisho ya muke na mababulas Ikine shika nesike Pata yende taka leve ni Nesike
I need an ambulance, I need a galdem Even selling the bandy anthem
a doctor to come on the floor. But this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no body, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. This net,
just you can't have a man. Jack and the ambulance. Kesho ndamu kena mababulas. Kikunye supo niske bandulas. Hangi kikisha, tena ribik ribik. Jack and the level with the ambulance. Kesho ndamu kena mababulas. Kikine shika niske Mata yendo jack and level.
Jana nilikuwa na shida mingi. Isha sisot, niko easy. Niyo na kunywa ndogo gia, ni lazima leo. Dunda nilingia na miguu, nataka nikitoka wanibebe chuchu. Leo ni siku yangu ya kamweso, gau juu ni okwa.
Jaka nilewe ni ambulance, kisho njamu kenda mababulas. Niku nesupu nisike bambulas. Tangi kikisha, kena repeat, repeat.
Jaka nilewe wante ambulance.
Sina time for rest, kusikarura. Niko papers jama leo ni kurarua. Kuzuru na buda na nitambua. Niko famous kuharibuliza gafula. Kweli jana nilivuruga. Amelala juu yangu buda rumuza. Iyo lungula nipeleke runga jisina huruma.
Jaka nilewe wante ambulance. Kisho njamu kenda mababulas. Niku nesupu nisike bambulas. Tangi kikisha.
I want you to be my love. I want you to be my girl. I want you to be my love. I want you to be my girl. Oh. 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 I want you to be my lover. Nikupende kama pila umasala. Nikukarange kama githeri na nyama. Kwanza nimependa hiyo mascara. Umeni bamba ngozi nyororo. Figa iko seti wororo. Mimi nishavori no no no. Mimi chizisha kama munati na kolombo. Chini chini anacheza chini chini. Pole pole sina presha chini chini. Chini chini anacheza chini chini. Pole pole sina presha chini chini. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. Oh, 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 oh.
Wananitanga wakuori bifori. Nimependanga msichana maragori. Anadunganga sikati si marongi. Na anaendanga kanisa ni muhori.
Anapendanga kucheza loko. Kwa kiuno wamefunga leso. Maslai kwina na watichi leso. Hameni mada mada sana.
Chini chini anacheza chini chini. Pole pole sina presha chini chini. Chini chini anacheza chini chini. Pole pole sina presha chini chini.
I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl.
Kosa, 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 k
najifanyaga niko sleepy baby. Sleepy baby, zina kitu baby. Ganji kwa kwa simu imezima baby. Mi upika gama shot na blacky baby. Blacky baby, blacky baby. Ona ona baby. Buganya niko majimi niko payday. Kuja na wa super tunawasha daily. Christoph kwa kona ana peki day day. Peki day. Ona ona baby. Buganya niko majimi niko payday. Kuja na wa super tunawasha daily. Christoph kwa kona ana peki day day. Peki day.
Digo maji.
Masa wood.
Digo maji.
Kenya boy.
Digo ma, digo ma, digo ma, digo ma, digo maji.
Kiuno bila mfupa, eh, unavyokata. Malkia fali pupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shepu mpali siya sanga, yani swadakta.
Wangu koi Masa Wuti Kenya Kuli 001.
Kiuno bila mfupa, unavyokata. Malkia fali pupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shepu mpali siya sanga, yani swadakta. We mama wangu boyo, utaupeleka puta.
Anita kukosa
Sinora mia mo, my mama sita.
Katoto bisi kuti kuti Manditi twiti Yogyo ziyo kati kati Yani tingi tiki Tali kwa tamu na
nina
Masa Wuti
Inside the DJ baby Satside the DJ baby.
Kiuno bila mfupa, eh, unavyo kata. Malkia fali pupa, wako nimedata. Changa changa, gozi ya koko bata. Shepu mpali siya sanga, yani swadakta. We mama wangu boyo, utaupeleka puta.
Anita kukosa
Sinyora miya mou, my mama sita.
Soka karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti
Ale.
Madwiti twiti Kameja ziya kati kati
Ale.
Yani tiki tiki Talivyo katamu yani keki keki
Ale.
Madwiti twiti Speedy miya misi fungi breki
Ale.
Tuki chiki chiki
We mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukinama
Pepete Ipepe Pepete
We mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukichutama
Pepete Ipepe Pepete
Inside the DJ baby
Pepete Pepete
Satside the DJ Pepete
Pepete Pepete
Pepete
Pepete Pepete
Chakufikisha raju na potaka Basi ongeza manchonjo Leo taratibu misi na garaka Mbaka majogo I love the way you got it from me, daddy.
You turn me, turn me, oh.
Fundi wako wa mapesi chumbani.
Mandi gondingo, oh.
Niko geleka msumari.
Kwa nyundo ya kome, oh.
Nisukushika usukani.
Drive me, loco, oh.
Katoto bisi kuti kuti
Ale.
Madwiti twiti Kameja siya kati kati
Ale.
Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki
Ale.
Madwiti twiti Speedy miya misi fungi
Inside the DJ baby
Tuki chiki chiki
Hey mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukinama
Pepete Ipepe Pepete
Napenda vile unavodunda Ukitembea unafanya niku take take Kweli mola kakuumba Unateketea vile uko lit lazima nkukate Sijui ka unakopi Yamini nani mitaani woni ita OG Unataka vipi ya toti Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi Najise na voli gidi ligidi Kana komba naifanya kana digidi digidi Uchikidi chikidi ya na digidi digidi Mashode mengine saini tibi tibi tibi
Toto kiboko Kiboko Uyu mtoto kiboko Kiboko Yani kiboko Sijamuona kama ye ye ye
yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Nitadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze.
Pole pole.
Mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge.
Yendo shure.
Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbone sopari. Hakinipa sikatai mina kwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Washanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Washanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class. Mwale singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Toto kiboko. Kiboko. Uyu mtoto kiboko. Kiboko. Yani kiboko. Sija muona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko.
Kosa uradi nipate ni machina kama binti. Foni mingi hadi anashanga na sisi kila siku ya wiki.
Inside the DJ baby. Sad inside the DJ baby.
Kosi uradi nipate ni mechil na kabinti. Form ni mingi hadi anashanga na sisi kila siku ya wiki. Get tipsy na nikigedo na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the henny. We started out slow nilikuwa jam levy. Ish too crazy kukumbuka siwezi. Nilijigeto mjuu ya bed
ime blessed. Imasoni mahile
zime nice moja wawile. Zime nice na mataska mapile. Zime nice mara ya kwanza ya pile. Zime nice imasoni mangire. Demoja wawile. Zime nice. Na mataska mapile. Zime nice. Mara kwanza ya pile. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice.
Nipe beat, nipe mikrotasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that. Tunakuja chap chap. Tunakuja na gold ite ipaka tap tap. Ati shorty wants to take a snap. Asha tu atop, asha nikalia nap.
Sima soni mangire. Zime nice. Demoja wawile. Zime nice. Na mataska mapile. Zime nice. Mara kwanza ya pile. Zime nice. Sima soni mangire. Demoja wawile. Zime nice. Na mataska mapile. Zime nice. Mara kwanza ya pile. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice.
Me nimechele na debak. Juwatu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax. Bavenye zime nice. Itabidi nime flash mdosi. Aki call back. Aki anani siyo koti. Niko kandia ufa na kelele ya mbogi. Kama ni mgori basi kesi badai. Wow niko cloud 9 wase niko high.
Sima soni mangire. Zime nice. Demoja wawile. Zime nice. Na mataska mapile. Zime nice. Mara kwanza ya pile. Zime nice. Sima soni mangire. Zime nice. Demoja wawile. Zime nice. Na mataska mapile. Zime nice. Mara kwanza ya pile. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice. Zime nice. Zime nice. Zangu zime nice.
It's Sai the DJ baby. Sai Sai the DJ baby.
Na kucheki kwa mtana my boys unaringa.
Unaringa.
Na kucheki kwa mtana kamini na madonga.
Hizo
lips na mahips, nishaziganga.
Nishaziganga.
Nita kupigia simu baby kweli tutabonga.
Tutabonga.
Super kwa mta, usha tusonda.
Usha tusonda.
Kuna kasponsa Canada, usha kabonda.
Canada usha kabonda.
Kuna kale kako maji, kamekonda.
Kamekonda usha kakonda.
Nimeka soma vizuri kanapena anaconda.
Kanapena anaconda.
Tingisha tingisha.
tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha, tingisha like you got no spine.
Like your attention, fatal attraction.
Nikki checking you mama credential.
Twitter on a mention, booga my relation.
Nisi pa like cool attention.
Yeah, like protection, when he addiction.
Chini ya maji confidential.
Chini ya maji tuna connect. When the wifey start disconnect. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Vile una dance, vile una shake, vile una smile, una ni mad.
Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine.
Kwenye tanki kisha na cheka utadhani vutu labada niko maji utadhani mini tangi macho nyekundu nimegeuza garangi unanijua ujinga misita kangi unanijua takimiwa na uwa mini kamea utadhani mima uwa ajina kubwa nadhani unanijua so kikundi serikali basi nani ya naswali ya ni ngoma indine kali ya ni damu kama sali so miweka watoto tumina weka niko tribeca niko guest tuna waka nataka kuteka kisha niingie kenja tukuweka. Hatifanya nime dozi kumbe nongeza gadoza. Subuhi ikifika narudi tu pale pale tu.
Utita, emoneshe mfano kabla sauti ya dhabu tamu ni ingili.
Kidizaimina, kidizaimina. Tunapenda kidizaimina, kidizaimina, kidizaimina. Mambo zetu kidizaimina, kidizaimina, kidizaimina. Tunapenda kidizaimina, kidizaimina, kidizaimina. Mambo zetu kidizaimina.
Utaambia nini wani? Utaambia nini wani? Utaambia nini watu?
Inside the DJ baby.
Utaambia nini wani?
Inside the DJ.
Utaambia nini wani?
Kidogo pale
tukishuka wana zumbanga. Ukituo nasema pole. Chukuna vile tunatesanga. Mipango zetu kidesigner. Swaga ni fire hatufichi sema fine. Nalikiza mwaga 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 maliza kidesigner. Biashara mfuko sawa jimera maruka kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Kama ni picha we piga kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Kama ni look where do ka kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Tunapenda kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Mambo zetu kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Tunapenda kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Mambo zetu kidesigner.
Kuchi si kuchi tu, suti si suti tu. Isimi yake au Prada na ni suti blue. I say, sikuoni. Isilibe ya jioni ya kizitoka. Niko nyuma yake kidesigner. Lazima azibebe kidesigner. Iyo white, all white, kwani ni ya ni design, origi kutoka China. Kidesigner, kidesigner. Kama ni number we chukua kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Unachoma, washa kidesigner.
Kidesigner, kidesigner. Tunapenda kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Mambo zetu kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Tunapenda kidesigner. Kidesigner, kidesigner. Mambo zetu kidesigner.
Ha, shaka. Imagine tunatoka kwa mbezi sita zetu. Na looks za kuomba kidesigner. Tunapiga marashi ya silingi 300 ya kufima pale ndani ya jamii ya mod. Kidesigner. Una double kislepu inakupata kwa klabu menyanya. Nakwambia ilapia ilapia nakwambia kubatisha. Kumbe tuko na mabibi kwa nyumba mama agina mama mkonja. Kidesigner. Tunachafua mesa kama ile grupe pamoja lafu na watoroka tunawajia bill. Kidesigner. Get out the way, get out the way, we gotta go.
Na siyo ni kosa msupo si stress. Kama renikisha basi unipe. Na chueli diva last money spend. Ataka ni mita Mr. Baggin. Kena siyo ni kosa msupo si stress. Kama renikisha basi unipe. na jewelry diva last money spend atadhani mita Mr. Bargain game basi pale Instagram be bera penda sani zoma pale Instagram be bera penda sani zoma yani pale Instagram be bera penda sani zoma yani pale Instagram be bera penda sani zoma
namukia niko insta super na kusuka nuna dinda ringa vile diva na tatisha kita pana dhani ndalalisha chuma ona uyu ako dance floor amebeba ona uyu ako japa na mabella ona uyu kiunginyo na wakemba mshike kiuno kwanza twende dada blanda
nasi ulikosa msupo si stress kama reni kisha basi unipe na juweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bargain gena si ulikosa msupo si stress kama reni kisha basi unipe na juweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bargain game basi pale Instagram be bena benda sani zoma pale Instagram be bena benda sani zoma yani pale Instagram be bena benda sani zoma yani pale Instagram be bena benda sani zoma
napenda zoma unanilenga na umevai luku tu na dai wife geja na zuku tu na kudiemu walai unadai nugu tu ukipita nkawe wacha juju boy child ashara usha dudu ju jonsa ashara usha jodudu ju na kudiemu walai unadai nugu tu
kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti cheki bro washa shasha adi moro bila ticha kuna shule kuja daro nyanya puff puff orosho piga shodol kuna giza ziki nice tuji nice uweke story kata maji pia shada legalize pale insta double tap tepo kembe
chap chap some super si stress kama reni kisha basi unipe na juweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bargain kena si unikosa some super si stress kama reni kisha basi unipe na juweli diva last money spend hata kani mita Mr. Bargain.
Boy fiti wanapenda nga kulima Dema kipita wanaguruma Akijipa wanapiga bila huruma Miracle baby zime nice na chachisha Na shika jaba dudo zime jaba hasha Tuko na Ruth, Sija, Karo na Natasha Sikirunda wananza kutetemesha Wamlambe,
wamnyonye
Wamlambe,
wamnyonye
Wamlole
It's Sai the DJ baby Sai the DJ baby. It's Sai the DJ baby. Sai the DJ baby.
Fintika kulikuwa na kaja mflani bad tumekapita pewa tozi kuna nice twende dance flow na juka duka umefunga nipe dhudha yo kisinganga toka chini hiki kyangu kimese nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi nikupe ukimbleki naanza kukukuza una play na kudema dema ni kushike filthy wa high chal kito kwenye mic na zitema kwenye flow ni wabamba mnipe nduru ni wa show niki flow ni wa show niki flow ni wa show niki flow
wa mlambe
wa mnyonye
Side the DJ baby. Side the DJ baby.
Masilva new hit wa mlambe. Masilva new hit wa mnyonye. Ukianika na anua wa mlambe. Ukianika na anua wa
mnyonye. It's Sai the DJ baby. Sai the DJ baby.
Wa mlambe.
Wa mnyonye.
Wa mlambe.
Wa mnyonye.
Wa mlole.
Mapinji kwa keja tunamanaya Aterere, neke gwere Sinasaya kuonesha kitambi sauna Aterere, neke gwere Sinasaya kuonesha kitambi sauna
Maite, mziki daida
Kasha abuza tunamadaida
Mziki daida
Mziki daida Inside the DJ baby
Wabe
Inside the DJ baby
Wabe 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 Wabe
Uli kwenye club asisema wabe Nimekoma kwenye game kamu gabe Pengine nitapiga tu miaka ruwabe Mgenge alisi naishi tukibabe Nina tudem na ita baby Kisha nikilewa basi tu ni baby Iko nini napiga na daily Ita buka basi tukapake daily
Wabe 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 Anani mada mada baby Anani taka taka baby Anani fata fata baby
Anani inga na taka mini fate
Anani mada mada baby
I'm a little Maria I couldn't know my papa bana kufuraya Katia, kakikata kuingia Tafuta pese ya kepita na edandia Buganya mina wakatia Wasupe kwa kona mina wajabia Na genge bade mina wapatia I'm sorry rak na mulu ya busia
Fight it, fight it
Wabe 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 Wabe
Inside the DJ baby